foto lasweddi di battugo nyimbe fu yesu wi so birabe mudum yahi ha duniyaru fu batte nyimbe hala an inne an wodi bawde mawde dir inne an uriwan ginnaaji dir inne an nyawbe nyawtoto on don giya neddo dir derewon dona o batta nyimbe hala yesu yesu wi so birabe makko haani be batta hala makko kude fu to nyimbe gadi bana non Yesu wi'i ruhu makko dun diri mabbe o wondan he mabbe ha abada kanju woni habaru welunuga nyimbe fu.